yako bitwalia ebyasigalira byaba musayi mto aganira kusugolero enchindo zinamubuna mwana gwenga twachakala tachakala gwechi kwangala mulembo gwaffege twabeerako bamusayi mto gwenga oyonkampere sinakindi tonnazaalibwa ebinyumu nga bwebiri ffe basajja ebimuli bya Kampala twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo zenga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyani mundongo abalala zaakunywa mu mwenge z'ensonda za kidongo mwana gwenze sikutendera ebinyuma ebyaffe byali wala
mucakala kupepeya kudigita kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde mwana gwe
twali bakozi totuzanyisa twali bakozi nnyonnyo ddala
ne mukazi wo wabanga ocakala wabanga olwamutwalanga
mulimu luna lwaba okuwasa abalejjalejja banneeyinuzanga twalinawo Suzana obuulire ng'abantu baagalayo wali bandi mwali omukonga ku muntu ogugwala twali nawo La Quinta eyo nno nga bamuswangali tutyayo yali y'abazungu n'abaganda baali benkalamu kyenna bansenga emmengo new life nenkirira walala mundanga yonna etemagana erungiya n'omubi wali muzikyawooma bye baakubanga nga byakikugu nnyo nga gy'obeera nti oba tuli mitala mu Latin America abakuba nnyo kalipso ezaayagalwanga abantu mu Kampala eza Belafonte ne Lord Kitchener kyekyo ne bakonkona endongo omukeerere n'atuuka n'okumwenya abafumbo nga bangi bali omu abakeesezangayo mwana gwenze sikutendera ebinyumu ebyaffe byali mawa
kusanyuka kulola kukesa budde
wali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa twali bakozi twakolanga
ne mukazi wo wabanga ocakala wabanga olwamutwalanga
alimu luna lwaba okuwasa balejjalejja banneeyinuzanga nga nnyo simaati era ennendabara gyennabangamu ez'omuyonaani ow'eri engulu ku Norman Cinema yali nga taseera baavu ate nno nga buli musono gwaliyo ey'owakabina n'eyange emiserebende eno gyennabangamu n'owekafumba mwe yanneegombera lutayanga yeddobbi wange yali agindabirira omujijo gwaffe gwazira sigano gakugwirana gaali mazina mazungu ddala ng'osooka kutendekebwa abanga okuyiga baayiga abakakanyala amagulu ne galema begakulemanga n'osigala bw'okutunuulira bano bakafulunga emabiibya n'atono n'akwata omulala olulala bw'oba okyatunula ne baddukira n'owo mwana gwenze sikutendera omujijo gwaffe gwacakala
ucakala kupepe yakudigita kubiibya kusanyuka kulola kukesa budde
wali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa twali mpozi nyo nyo dala
Ne mkazi wo wabanga chakala Wabanga olu wa mutu walanga
Walimuru narwa woku wasa Wale jareja banyi nolanga
Mwisha wanga nemedo kuzila Na kolanga chiyo kwezo nisa
Tulanga vunotu nulira Wagama nyinga bezi nila
Wabanga
olu wa mutu walanga Mwurunga sinaba kuwasa Wale jale javane